motion kwenye red carpet post picture. Motion kwenye red carpet post picture. Beautiful butterfly ulotua kwenye uwa lenye rainbow colors. The sky is blue for you. Light kama paradise. Leo ndo siku very special for you. Ni safari lojawa ups and downs, total feelings. Ila leo yamekwisha soba, oba. Toto ndana shela gado kila sekta. Kama nyota vile unavyo meremeta. Nindere mohoni na matarumeta. Kwenye mvua ya maua, flowers shower everywhere. Ukicheza ni sawa, sawa, sawa baby baby. Dada na makaka wanacheza quite so. Na mawifu kuku wish best wishes. So mchumba tena ume change title. Kila semu watakuita Mrs. Waliplay, waliplay madarasa. Ye umefunga zote history. Hey hey, kwanza futa chos, kisha weka pose. Ringa ringa, hey hey. Happy wedding day.
Umecheza last card mama.
Oh, happy wedding day.
Umecheza last card baby.
Oh, happy wedding day.
Umecheza last card mama.
Hey, happy wedding day.
Umecheza last card baby.
Motion kwenye red carpet post picture. Motion kwenye red carpet post picture. Yeah. Mafoto foto kwenye carpet jekundu. Mates ni wa moto na MC ni cha utundu. Toto na jivuta kama nguva na ilo gauni. Line kama futa na kichwani kuna crowni. Cheers, cheers, Mrs. na Mr. Losema huo lewi wape hasta la vista. Wakome sasa fire iwachome hasa. Ringa ringa unavo smile cute na ilo komwe sasa. Ah, yeah. Check mambo juu chini chombo ya fundi. We mwenyewe pambo kwanini wamepamba ukumbi. Dosema nini watu wa shanoga sare. Wanga na jingata ulimi kama wanaongea kipare. Tata itakwaje tata
ameshaliwa.
Kila kitu mwake mwake kopa limebarikiwa. Ex-boyfriends wanabunga bunga. Wanashanga shanga kidole kimesha nga. Waliplay, waliplay madarasa. Ye umefunga zote history.
Hey hey,
kwanza futa chose, kisha weka pose. Ringa ringa,